Studio 80 Halaji Malifu. Ɗo Studio 80 keɗe kabaruji amen e fulfulde.
Studio 80 Halaji Malifu sakiraɓe heɗiɓe ɗo gonɗo le Malifu e mangal moɗon jamwale moɗo heɗe gone bete aljumare noga e goho lewru juin hitande 2024 yamde jeena yottake motti gangal e mosinkore. Ousmane Ñaly Boulo kabaruji ɗo nujire to ɓoggi janɗe to. On kumpitata wiide kanankoɓe Mali koliti keñen golleji anni wadde hakkude hitande 2023 yaade 2027 dow haɓugol e yurkuyurkuji fanda moɗoni yo hokkude Mali sarɗiji no haɓirto dow yurkuyurku e daranade laamu lobbo. Ɗo e seeɗa santiri keso darantoɗo jatteji Mali météo waran darne duufere muɗum aran ndeɗe tutama keñen ɗo bama ko ɗo fanda moɗon yo ɓeydude yirwinde golleji Mali météo. Fina tawa wadda jam denagu e yirwere ɗum wonno Sisili Yamber ɗiɗaɓerde yontere keƴanade golleji golle juuɗe e fina tawa motti ko fuɗɗi alalbare ƴaɓɓina nde warɓe hawrde hen ana miila ɗum ɓeyde hokkude sembe fina tawa région o. Yo ɗi woni sembe kabaruji ɗi beeta ko bisimilla moɗon heɗa studio tamani. Joɗa haala dow hokkidirgol hakkillaji bangal sarɗiji leydi meɗen ndi keƴanaɗe haɓugol e yurkuyurgu eno golleji muɗum kani gollirede hakkunde 2023 yaade 2027 fuɗɗi alkamisare keñen ɗo bama ko ɗo yo ɗum hakkilo ministére humunide ƴiwtugol dow gollidal ambassade leydi Canada e wi kanankoɓe jawdi kandi wattede e ɗi sarɗiji golleteɗi le duuɓi joyyi ana hani hawrude ko ɓuri milliard ngaji jeego e millioji temedde jeɗɗi e capanɗe jeɗɗi e ɗiɗi sefa hawruɓe hen e société civil ɓe jetti ngo hakkillo eɓe darta du kanankoɓe golla golle muɗum fa gasa fa ɓeydude ene faama ko anndi ko Halima Yatara heɓini en dow faccitago Mamadou Sama Seku e Ali Cisse.
Aboubacar Cikuraku naati yettindinowo to ministére heɗintingol leydi ndi e wima ko nduɗo talkuru fana muɗum yo tottude leydi ndi datti dabreji yalla hinnaɗe haɓɓo yurkuyurku humcande hoore jogola laamu.
Nduɗo talkuru ana holitale muɗum imma daraji ɗi mi anni wadde fami kaɓa yurkuyurku ƴuwrere leydi ndi ɗati kewɗi bangal no laamu hani yarde fa yetto sereji kanɗe ƴewtede ana hulita lihim sakkagol golleji yurkuyurku jukkude ɗum ana le toɓɓere ɗiɗo ɓernde miɗe narda homo fu famomem le on ɗo golle
ardiɓe pelle haɓɓo yurkuyurku belten gesanne kaɗo anniya Moussa Ousmane Touré hoorejo ɗeɗo pelle leydi Mali haɓɓo yurkuyurku wonti wiide ko hanti ana le nduɗo talkuru
golleji mawɗi ana wondi waɗede fewde e majjum hono humpintinde jamande hoore huɗo woni yurkuyurku fade amen hollitide mette amen fewre e majjum miɗe kani haltande jamande ko ɗum woni tafon le miloji aminka ko halta ele ndeɗo dewtere so gollirama ɗum waran latal sababu haɓɓude no woɗiri yurkuyurku.
Garɓe ngal ɗo kawrtal holti wiide rewɓe e sukaɓe dun darande mum en famɗa
mil ɓeɗo jokkol ɓe jaati hani ardinade le golle o yalla ko tewte ko an heɓe wajibi kina homo fu hen koyɗe muɗum ɗum tan watta somi keɓa jababuji komi tewatta ko mi narda rewɓe ƴewto kañum en du ɗatol ngol jukkingol haɓugol rafi jukkugol hono leyɗele ɗe faabirte yalla ana yalta le tiɗɗalaji ɗe wonle muɗum ɗi ana hollita ele dewtere
misina wiide jogol al musaɗɗaji ɗiɗo ɗati dabreji haɓo yurkuyurku ñeɗete le wakkandi kalisi leydi ndi bangal capan jeɗɗi e ley temedere fawtoɓe daronto capan tati e ley temedere heddiɗe ɗi e wi laamiɓe leydi ndi.
Sakiraɓe ɗi kabaruji fo andoɗo mbawi heɓude dobeɓe annde ɗe ɗo hella amen Facebook kaña compte X. Secrétaire général ministére humunide ndendaka ɓiɓɓe leydi meɗen ndi Oumar Sogo Ba joƴini alkamisare keñen tuufere arandere ñiɓugol suuduɓe noddiri centre de prévision des calculs et du parc solaire ley nokku Mali météo au projet noddirteɗo hydromet Mali fanda muɗum yo ɓeydude daranade kabaru wakkati e humcande hoore ko yaawi kabaruji jawniɗe intal ak Bilal Hawri e muɗum anni ko heɓinen dow faccitago Ali Cisse e Mamadou Sama Seku.
Madame Tandia Fanta Traoré kañum woni ardo tafom fedde Mali météo. O holti wiide omo jogi jikke lobbo fewde ɗiɗo projet ji ɗiɗi
oɗo nokku kertaɗo no famanon sanne sembingol annde keseɗe yalla humtande hoore hejoji ɗi no hanniri nokku kanoŋaji ɗi haɓo gasuji bonɗi e tonoŋaji temedde jeɗɗi e ko fawi e kaɗon ɓoytude ko warata millionji temedde ɗiɗi e sappo jeego sefa ele almusaɗɗaji ɗi.
Colonel Cheikh Fanta Madi Kone gonɗo le protection civile kañum woni juɓɓinowo golleji projet hydromet Mali le wimako oɗo centrale nange waran latar sababu puytude kalsi ko be jobata e facture lewru fu mo adado mudum buri millionji didi sefa
le champ photovoltaïque ko hontina o do modil ngaji teme e nay e chapon e jitti totoji kilowatt ngaji teme didi e nogay ni kala nyolom fondi fu fu dokal kilowatt ngaji teme de jitti e nogay e jitti yite nange ele dornde ngulo kakul na wodi ko yete onduler hybride bilidi e batteri ngaji lithium kilowatt ngaji teme e nay
golle ni ugol o do nokku an han timude le lewru janvier hitan 2025 milliard goto sefa warta fa nata him bank mondial dardi sadda majjum
yamber didaberde semaine artistique et culturel mopti doni kawrital golleji golle juude fa yottaade fina tawa fuddire do mbaki lobbi le ngallure nodirten live ni jomaliande kawrital ngal fuddi alal bare jabbinande jukinandu fa nogay etati lewru jendu doni alangaro o sisili be jubbe hikka fina tawa lato sababu ko waddata jam e denagu fa yottaade yirwere jalliñ on nokku fu kawri e di golleji fina tawa do ndartugol jam e dejjere o imadara meri commune urban moddi yo wattu du mo kan an ko be dartata yalla tourisme an wurta le region o fa bidre na fam an ko kedjado amen gondo to muttito mamadou kumina hebin en du fajitam alisise
le kuyal mawdo yontere kertanade fina tawa fuddi alal barnde le region mutti garbe hawrde yambereji di ka holti wiire dum waran latal sababu wartude jam kan hontondirde janyeli di
na mobti bi de won
wala mutti an woni eti alla le o wattu jam e dejere wa wadde sini himbe fu ngatta ko e mubben mottido en fu en gotun inna goto en baba goto de yontere wadan fa en dam beyde sodede himbe dokkandira juude dartude no jam hebirte ko jimi handen dun hokki kam dikke lobbo mede mila dun yo fuddode dartude jam
le wadugol hono sidido yambereji kertande fina tawale nokko o sudu meri moti anin holtide adnar alla no fu wiide yambereji kertanaadi fina tawa an way wadde jati le region moti o tahara toure kany woni jubino golleji majum le sudu meri moti
moti an hani wartude no worno arande golleji bangal tudis yakku puddita do mottido ko domi e dun fu yo dejere fu buri do mottido do daranade fina tawa
de do yontere kertnane fina tawa le region mutti imadaraji kewdi warta waddele mudum hono dado dirgol hakkune dede concerning aji kan ko nande mudum dum waran latat sababu sembinde gotuma ko hakkune yimbe don ko mamudu ko mina hebani studio tamani yude mutti
Lei ngalure duansa himbe jom en kabord banda ngoni holtama wiyeda jamma alkamisar jabbina de kippeke do bar goto himbe nay woni machine binabe hen hewbe du mbarmi nana laaji ke bar juurde ton holtama wiyeda himbe machine binabe tewji mumben tottama saraabe mumben on kambe barum be be koti juudi tiagal ko be tiagal ko be chawrawa
tamani projet mo fondation irondela do mali do e gollidimbe mudun teleji e radioji irtel mo faba mun itira union européenne e kanye e lede danemark suisse royaume uni e kanye coopération espagnole
goro an horsi san le fina tawa runde meden afrique de edun nawdere le yengeji hono kurtunguji e lamburuji e nandore mudun tiagal nafa mudun bangal fina tawa e bingu adamaku edun jogi du nafa bangal ngure e aniko assistant touré hebini en le hello minno dirta dossier de la semaine do fakitango sita sidibe alisise
goro ana sode sabe haajeji kewdi le nesuji meden yoga e jakkobe goro le genni bamko ana fakitina amen ko sabe binbe jakkude goro
baba wuro
sababu kewdi watta so yimbe ana soda goro goro ngo mi de soda dum wakati yambereji hono lamburu kurtunoji na do sabugol kany ko nande mudu goro ana nawtire bangal kulleji kewdi hono sabugol kany ko nande mudu
goro yo hune ko andale leedi mali kayle fina tawa meden gidde aran dum ko holliti yimbe andu kabar fina tawa le panyara goro ne ana way madde ton sifa goraji ko heewi de fu e haaji majje dum ko holliti kango amadou diallo goto andundo kabar fina tawa
buru farakle kono
panye goro si goroji kewdi tawata lihem bodejo anahem renewo anahem hudo hecho anahem goroji tuskuy dibi noddirta daga bana woro anahem yele woro sokum woro goro ngodum fudirta goro ngodum timmirta
goro da fuko natta leedi mali ko buri hewde modun leedi gine kay leedi cote d'ivoire yota wara dum go holliti amzad dumbia kanyo goto cotto goro genni bamako
wa woro bo yoro se goro leedi tati yota so waral leedi amendi cote d'ivoire gine kanyo serial yon biɓɓe leydi Côte d'Ivoire ana wadda ɗum ɗo amen ɗo, hono julaɓe amen ɓeɗu ana wawi ɓamoyde ɗum leydi Côte d'Ivoire wadda ɗum ɗo amen ɗo. Minen kani min keɓirta gorongo
toniŋaji kewɗi gorong wongo natal le guenni bamako ɗo yontere fou ɗongo holliti Burama Sangari Amiru cottoɓe gorojo le guenni bamako
lebbi ana tum miɗen mbawi waddude chargement ko yettoto sappo goro satu joyi wakkati wala en o warta kamioji ɗi o wattetele muɗum ɗi ana mawni sanni eɗi mbawi ɓamde goto goto majji fuu panye goro ko yettoto ujunere ñalawma hande o goro ngo panye muɗum uynaye jeegom yeeyirte wakkatiji ɗu ana tum a tawan fa uynaye sappo e joyi nde wakkati jon o ka coggu o anani
festa ƴakkugol goro ana jogui nafa kewɗo yoga anme kabaru cellal holliti ƴakkugol goro fa ƴaɓɓito ana hewtina tommonde kutteji yogaji ɗum ko holliti docteur Kojo kanko docteur goto andu kabaru ñamdu joɗɗo guenni gawo
ƴakkugol goro no ƴaɓɓitiri ana wawi weppude e neɗɗo hoore nawore fofango ƴaɓɓitigo ana wawi mesude fa weppude e neɗɗo hoore tutude yimɓelle ɓe ñaw ɓernde woni e mumen ƴakkugol goro ana wawi yettinde ɗum en kutteji
lewi docteur Kojo fa handen ƴakkugol goro sanne ana hewtina tommonde ko noddirte hypertension kan e lafi ɗoyɗi
sakiraɓe ɗo kaddoɗo e kabaruji beeta ko ka andol ngal journal e magasine ngaro jokkininde o fuu fa yettade kabaruji goɗɗi studio tamani fo ɗo mbawi heɓude sini on noddi numéro service kuna foni e 37 321 holtinde on wiide ɗum mere mere noon ka andon wiide kana tawre ɗon fanɗi fo ɓuuɗi noga e tanka e crédit ley téléphone moɗon kedde heɗa ɗo seeɗa yewtere sukaɓe nde waran jokkininde ley Mali hen sukaɓe ana e ɓuurɓe heɓude nafa juldeji ley leydi meɗen ndi kamɓe ardinte banggal koltal fa yettade golleji pawe ɗiɗo kabaru hono e layyaji ɗo Bamako ɗo ɓe sukaɓe ley ɗi wattuji eɓe jaha ley nokkuji yewtereji gatte ɓe sukaɓe ley nokkuji ɓe ɓuuri yidde yaade yo nokkuji park ngaji no kamɓe hooreɓe ɗe nokkuji ɓe koltiwide jibaji mabɓe ana tedda ley o wakkati e wi mabɓe ley ñaloma ɓe mbawi bisiminde ko yahata sukaɓe ujunaji capanɗe tatton o wakkati no ɓe koltiwde hitande to fuu ɗum ɓuuri ɓeydade fa ɓeydude ɗen fam e nde yewtere sukaɓe anni ko Lalay Chawalet en fa heɓini en dow majjum nokku luna park e park national sukaɓe min kawruɗoɓe sa yiɓe tan a tawan eɓe belti leyɗe nokkuji ɓe gondi e wadde fijirdeji hono ko noddirte toboga balançoire avion garan rou kala e sukaɓe goto fuu ana wondi e fijirinde ko ɓuuri yidde e wi mabɓe kalisi moɓe keɓi koɓe jeehi heboade tawta ko saara mabɓe balliriɓe ɗum woni ko ɓittifaɓe naata leyɗe nokkuje
mi wari fijude balançoire e avion fijo mobilaji yo temedere yimɓe ɗiɗo nden min jahanno nokku park national tow bie o yo temed ɗiɗi so gonga haale jirnaji ne kewi ɗo minen nawtoro ɗum no haniri joni tiri mi fijude balançoire ana weeli noon sanne min ka fijo mo jimmi yo mobile balançoire e avion min ka ko jimmi yo wadde kalisi am sambi e jirnaji ɗi fof
pati basi fuu waɗa ɓe waroɓe on nokku keɓa ndenagu hooreɓe he nokkuje ɗe koltiwide pi dabareji fuu kanɗi ɓamede ɗum woni ko holtiwide hooreɓe ɗe nokkuje accitan kumare directrice marketing et commercial parc national
min ɓami dabareji banggal nokku ɗo jirgaji ɗi jeeyata min ɓeyri hen kabaru ndenagu nder e caggal ana woodi ɗo yimɓele heɓoɓe yawora sukaɓe ɓe e nde nokku o coggu oyo goto yo hitande fuuf ka noon e wattu kartaɗo ɓe goni muɗum woni idindi jamare nde sato na yafa uñaji capantato yimɓe ley ñalowo eley cakkati wentere iɓe mbara uñaji taton yaade uñaji nayyo
ley nokku nina park nokku goɗɗo ɗo sukaɓe mbawi yaade gaɗo fijirdeji gollirde nde moƴƴintini nokku muɗum o ley o wattu julde Asalat Ag Ibrahim kañum yo kaybowo o nokku
jogola jama o yo gila damugal ngol kolisaɓe ɗum ɓeydoto e golle o yalla hewɓude nokkuji ɗi damugal ngal ne wodi yimɓele inniɓe sukaɓe ɓe
e wi saraɓe hewɓe ɓe min tawi ley o nokku caggal i yewtereji ɗe nokkuji sukaɓe mbawi yaade pijowo ana ɓeydina ɗum en hakkillaji ɓe ɓeydi wiide du ko sukaɓe toton e bandiraɗum en woɓɓe ana wawi wadde fa ɓeyda famude goɗɗum ka noon ɓe ana kulini sukaɓe yogaɓe ɓe wala fuu ɗoytoɗo ɗum ɓen
sato sukaɓeɓe na majja ɓe anditata lawol ngol ɓe wardi sukaɓe yogaɓe hanna saraɓe mabɓe sukaɓe yogaɓe hultan saraɓe mabɓe ɗo ɓe garata kaɓe nangal lawol nokkuji goɗɗi ɓeydade fijoji gondi ɗo kaba muɗum famata sukaɓe famu mawɗo e dow kulintereji gurdam fakeñen to nokku cité des enfants min jeehi sukaɓe majjuɓe no gondi wullude
nana nanuye
fewde e nde yambere julde sukaɓe dunken ande anakuli e kutteji ko watta dow kabaru yoppugol fina tawaji men andindo kabaru neɗɗa ko Yakuba Dogoni lemti heɓowade kañe yaade jowtoyɓe saraɓe kulleji gattinoɗi arande
nde ɗo weltere kutteji muɗum ɓuuri hewde dow sukaɓeɓe soɓe keɓata wattu tawrede saraɓe mabɓe yalla ɓeydorol fammu do alhaali mabɓe alhaali gurdam mabɓe soɓe ɗum lotto sababu sembinde gondal hakkunoɓe saraɓeɓe ka hewti joni hakkillaji mabɓe fof ana do hon ɗiɗo fijoji ɗi nimmila wide ɗum wona fe hunde moƴƴinde
holtinde wiide ley e région ŋaji ɗi sukaɓe ana gondi e wadde hono ɗum en du sigas e mofti ko seedi e duuɓi ƴaɓɓiɗi nokkuji sukaɓe jahatan jewtawa hono nokku Lamisa Bengali to sigas to uditama hitande hikka nde yalla sukaɓe ana jaaha yewtoyde toon e nde julde layya